Onani chitunzi tunzi cha chisanu ndi chitatu. Mwana Samueli mnyumba ya Mulungu. 1 Samuel chapter 1 verse 24 fika 28. 1 Samuel chapter 2 verse 12 fika pa 17. 1 Samuel chapter 3 verse 1 fika pa 21. Pomwe Samueli anali mnyamata wa mngono, Hana anampeleka iye kwa Mulungu. Anamtenga ndi kukampeleka iye kukakhala ndi Eli msiro. Eli anampunzisa Samueli motumikira Mulungu. Eli anali ndi ana amuna awiri. Anali ansembe koma anali anthu ochimwira Mulungu. Tero Mulungu analeka kulankhula ndi anthu kupyolera mwa ansembe ache. Siku lina Samueli anali atagona mnyumba ya Mulungu. Mwadzidzidzi Mulungu anayitana dzina lache. Samueli anathamangira kwa Eli nati, ndabwera ndili pano, ndinamva kuitana kwanu. Koma Eli anati, sili ndakuitana, pita ukagone. Ichi chinachitika katatu, tero Eli anazindikira kuti ndi Mulungu anayitana Samueli. Tero anauza Samueli kuyankha Mulungu kuti, yankhulani mbuye wantchito wanu amvetsera. Mulungu analankhula ndi Samueli nthawi zambiri, ndipo anakhala mneneri wa mkulu ndi mtsogoleri mu Israeli.